sasiyo we kume we kumo bulamu kunyumire we kume we kume otasasiyo we kume love your life nga we kuma 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 kalelelo genda weke beso manyenga boli tochitwala nge chokusaga obula mucha muwendo abamugo balowoza nti silimu yakwa wota bambya chaliyo nkwera wote kumakwata atutasosola bato abavubuka n'abakadde bonna kwata sikanye ddagala weririna yekimanye nti liweweza buweweza kale gw'omwami omukyala mwagale nnyo mwekuumire ye lwacho wanka wanka munseeno muyita wekuma obulamu bukunyumire wekume wekume otasasiyo wekume wekuma obulamu bukunyumire wekume wekume otasasiyo wekume love your life nga wekuma 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 obulamu bwogwe kya bbeeyi leka kubuzanyisa faamu kusaga ng'oba ofunya kuyambako faayo nnyonyoza ekyo ky'okola nze mmanya guminkiriza ennyo bambi amala n'awangula kweleka kusuula nange eri obulamu bwo mu maaso kwetyusa ye kikyonoonya kati ye ekitali eyo mu maaso buuza kyonoonya mukwano ekitali eyo mu maaso wekuma obulamu bukunyumire wekume wekume otasasiyo wekume wekuma obulamu bukunyumire wekume wekume otasasiyo wekume love your life nga wekuma 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 babavubuka guno mulembo omutebi gwaffe katugunyumirwe ennyo nga tuli balamu toka kuogwa omutima gwo buli kyokola kikole nga wetegese ate simusanga eryoyo aba bulina nti omusosolo omutamye nseeno gwe musabire katonda mukuumeera omulage nti muwangazi tosekerera aba bulina kuba bambi naye teyayagala obudde bwe wandimaze ng'omugeya gwe mujjukiza eddagala limire mwagale nnyonyo era omusabire katonda akuume mwagale nnyonyo yeah.